nami. Ebo zonge haba ndo ilonge na ye. Ile moyo wangu mzito. Walikuwa vile wakaja mwisho wakaenda. Show me you loving me. I wanna be with somebody. Somebody take your me when I'm really confused. Somebody prove to me she love me so. I don't care who you are. I don't care who you are. It doesn't matter what you do. It doesn't matter what.
Mtoto hivyo ndivyo navyotaka.